to my hood. Welcome to my real life. Welcome to my real life. Welcome to my real life. Welcome to my real life.
Oh God, menipa mafunzo. Nakuba rahisi kuvuka vikwazo kutoka chimbo. Bingo, mingo. Life tough ndo fimbo. Warembo night kaurimbo. Wahuni zetu mishindo. Uweza safari kitani kakitwe ni maji. Mwendo wakazi kwetu kuswazi. Kiuno mtaji. Haa wazee wakati ukitembea shazo za toa tu hata kibana. Mfukuni tunazana katu na lana. Ukilepa mdomo na chano chano. Hibu ni mbunu na kila siku ni mbambawa vina giza. Tunautani kwenye peza wadu tunalongu. Mbunu tunautani kwenye malate kidungu. Deka mbiru utapotea. Mbuna uwe mbune tulafiki tumalize kwa amani. Kabla haija wazuko tutaleta makalina na mamwela. Baka tuteka wabari sawa wabari kaba boom.
Amani kwa wanangu wote wakitani. Yowana nitashuja. Mishe mishe zote chacho kote pande zangu. Lengo ni kusaga chapa. Hello Jenna, yeah.
Welcome to my hood, welcome to my real life. Pande nazo toka wengi choka kuna jira. Kila bada nyumba stambi ndo napoka. Kila bada nyumba ba zote zinaja. Watu wanabana mateja mubashara mbele ya polisi. Watu wanakaba ni mchana na poish. Machangudo wa biashara nafanya dharani. And nobody giving a thug life kaki jenge. Crime life ya makenge. Na kabla ya kwenda mchomoko lazima ujifunze kuruka senyenge. Madogo wanacheza kamali kuzidi ata football uwanjani. Mida ya shughuli chajabu utaona eti wapo tumtani. Do life yao sio utani. Life yao kumtani. Otherwise I'm the kid to check quick and kinywani. Uwalifu wanafanya wajikimu. Wanasema wezi kula bila kufanya zali same. Hapendi ilo sipofanya eti wali home. Sunajua buwana watu wana majikum.
Mani kwa wanangu wote wakitani. Yowana nitashuja. Mishe mishe zote chacho kote pande zangu. Lengo ni kusaga chapa. Yano tena yeah.
Yeah. Flow up on that place. So famous. Original sniper, root boy, virus killer. Bad man killer. My sense, singer. Kaboom.
Welcome to my hood. Welcome to my real life. Welcome to my real life.